Aleluya mukama afe yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna abalungi abatuwuliriza amakyaga olunaku olwaleero mwasuze mutya nno era mwasiibye mutya abannaffe abali mu budde bw'ekiro nammwe katubaagalize ekiro ekirungi ate nammwe nga mmwe mwasumuse dda ebiseera ebyenkya n'amalya g'ekyemisana nga muli mu kawungeezi nammwe era twagala okubaagaliza akawungeezi akalungi agulumizibwe oyo omunnazaaleesi atabongoota era ateebaka mu studio nze Stephen Kaperekulwa Youth for Charity Missions International nga ndi wamu era ne munnange
Naziwa Teddy mbalamusizaako nnyo nange mulinnya erisinga amannya gonna eri Yesu Kristo omwana wa Katonda omulungi twagala okwebaza nate Katonda atuwadde olunaku olulungi Katonda abukeesezza Luganda tugamba nti abuggyeko eddiba Haleluya twebaza Katonda ate akukumi akukumiddeyo gy'oli naffe n'atukuma tugulumiza mugulumize kubanga omwaka gwakatandika tulaba birungi tuwulira bujulizi Katonda akola bikulu era tukkiriza Katonda okola ebikulu mbulamu bwona ate mulinnya ya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulungi mwenna tubabuuzeza akabali mu nsi ez'enjawulo mugamba mutyamwe balokola yebala okubawa omukisa Bayibuli etugamba buli ky'onaakwatangako kyonna kinaalaba ng'omukisa awadde amagenda go era n'amaddago omukisa kale mukwano gwange nkuzaamu amaanyi amakya ga leero akawungeezi ka leero nti ggwe oli wa makisa mu famire ye wammwe oli wa makisa maka gewo oli wa mukisa mukwano ne ku mulimu gy'oli yonna oli mukisa mulinnya lya Yesu Kristo mwana
wa Katonda ntumireko ku Prosi awe Denmark ntumireko Winfred mu UK ntumireko Rachel na Ray mu South Korea waliyo mukwano gwaffe bamuyita Sale China enaku ezo mukatonda yamususiza ekisuzo kyabadde kyagala mulumba ntumireko ku Penny ali mu America awo ne Olivia Nsubuga omukyala n'abaana ntumireko ku Sana Gasha mu Uganda wano Naboth Enoch ne Dubai Drake Kala mu US waliwo Najuko Jenny ali Omani ogambo otya nja kutumirako era ne nja kutumirako era ne mukwano gwaffe bamuyita Brenda Brenda ali German nti mwaka twamaze okukkiriza Katonda ebintu byonna ate bigenda kusinga nga ebibadde tumireko ne mukwano gwaffe bamuyita Sam Mutungi Dubai awo era naawe twagala kugamba nti mukama afe omulungi yebazibwe nno akyakuweeredde ddala amaanyi n'ekisa okukola byonna by'okola waliwo Edison Sekayombya ali mu America Edison Sekayombya mwanyoko
mwanyinaze nange kantumireko Michael Zwa mwanyinaze
Michael Zwa naye mu America
n'omwamiga nga bamuyita Jesse
ekigere kyawona
kigere kigenda kiterera mpalampala yangambi yazemu okusamba omupiira omanyi agalaga
kisa kya mukama mu Egypt waliwo omwana muwala mukwano gwaffe wali Uganda wano bamuyita Susan Akulu ogamba otya era nja kutumirako ne Nakalyango Jaira naye nga awanga akolera Dubai naye yakomawo ennaku ezo wali wano webale kubanga naawe ate gy'oli nja kutumirako Pastor Tiwa Bob ate waliwo ne Sandy wange Sandra wange ali awo Dubai ugamba otya Sandra Mali nkwagala nnyo webale kubanga gy'oli nja kutumirako Fifi ali South Africa Gibbon ali South Africa awo Gibbon nno bwe nagende South Africa kyeyankola mpaka kakati mbeera njukira
Gibbon
in fact yamvuga ekibuga buli wenjagala okugenda nti nedda totawaana bwe nali nkomawo ku airport yampikinga ye yanziza ku airport nali nzunga eyo nga nina meetings zendimu buli kumakyanga asooka kuleka mirimu gyesebo Hey, ngasola kuleka milimo.
Bambia katonda.
Na mvuga, na nziza, waliwe rijetwali, waliwe walakozi Rustenburga, waliwe walakozi waliwe nalingenda Bloemfontein.
Waliwe bulamu gundi. Eh.
Hey. Ana liku milimo ya katonda munnage. Hey. Na inga Gibbon munnage kutumide konyo. Yabadde agamba weze reti ya katina inga talimu Johannesburg aina jiagenze yonera bide ye rinya jetuwa somange dambitavo na ingu tumide nyo waliwo beti South Africa unawe ugambo tia wivali kuanga Jolie waliwo no mwanyi naze bamuita Florence na ye edda tuita na tuwa muita anga bigi ila na kakati wakuba akuze kata ya lavi kanoza tacha ya lavi tata na inga Florence webali kubanga Joli atera ni mukama ayongere dalo kuwe
Samu alokelo Uncle Sam. Nangyo nkutumideko nyo
wali wanda gide samari ali Egypt yao na gide samari na wito kutumideko mnangi webali kubanga Joli atera webali kutuwa gara
tumideko mchana Lydia sagara kumwela vila kubanga
Lydia yowafe mwenyini
yenyini yowafe
wano wane Uganda ee ugambo utia mukama wa formulonji ye bazwe wali omkulu bamuita Yese ali mu Minnesota
ye Yese Jesse
biona
bikola
na engeri nyariri YESEY
Jesse
ye Jesse kale biona na enga tukutumide konyo nawe Pastor Derek Chai nawe in fact ya tuuse John was ali Uganda muka holiday kakatono na uwe vali kupanga Joli muka mafu mulunji iye vazwe ya kutambuziza umanisi changu ya kutambuziza na kutusa atela ya agendo kusobuzisa no kumaliza vio teki do kumaliza erodeyo
na rai kutu mkimedeko
Rachel wafu yosi na mwogi Rachel South Africa South Korea kale tumudemu
waliwa Rachel. Ne Johnny
South Korea nae waliyo na mikwano ya fabali ya Taki waliye yomwano obo wala bamuita Sandra dena waliye la no mkulu bamuitani ye mkulu elinya Taki ya omweda vide elinya bamuitani
alwa
Taki waliwo omukulu omwami wa Taki bamuitani
bamuita kamujukire na
okay. Baganda bafe waliwo beti
Isaac
yes waliwo beti echigali waliwo ne Rogers ndozali kata waliwo David ali Dubai waliwo ne mukwano na bafe wamugede koda na balala banji tuyinza obutamu
Grades
katavalua ali Sweden waliyo Edith Kwagala ali Dubai waliyo mnafe bamuita Monica na ya ali Oman ya na bala banji tuja kwa ntuwako ntuwaga dakensu akili tugenenga tukona kona koko kwa hii in fact waliyo babirie babiri ali Dubai waliyo Bless Sunny waliyo mkwano kwa formula la bamuita Pastor Bashir Pastor Bashir ali Tanzania mama madingu ya Davide waliwe lane mkwano kwa formula la bamuita David ali Tanzania na ye mwebale mwenda kutuuliriza mwebale kutuwa gala mwebale kutuwa kusente mbade ni Davide mwanyina fe bamuita Josephine Josephine Namatovu
bambi
ya koma wali wa Uganda tuina ni mwana mwala bamuita Gloria Magoba akola wa wano mu public service mukama yaja namu echa magedo atera waliyo ni Alison Kabazi alimu Amerikao bali holiday then waliwo ni Jacqueline Lydia Nabu Kenya nawe mnangi kutumideko nyo uye na yali wano Uganda mwebali kutuwa gala mwebali kutusavida mwebali kutuwa gira Agatha.
Agatha.
Eh Kabugo. Agatha Kabugo nawe. We bali kubanga joli. Mm. Mukama bananga batukumire nnyo, abatuwere nnyo mukisa. Obadde weerabidde Sharon Kisaakye. Simanyi we wandi muze. Mm. Sharon Kisaakye nawe tukutumiddeko nnyo munnange. We bali atera kubira. Waliyo ne Isaac omulala ali ludda lwawo mukata. Mwenda mikwano gyaffe abalungi. Abatubuliriza betutamanyi betuogeddeko ne betuogeddeko twagala gaman happy new year. Happy
new year.
Kakati tujja gena maso ne kigambe ekyendowooza leka tu la musemu mwena abali mu gundi ezenjawulo mu United Kingdom wali wano server za folusi zitulaga United Kingdom wenda nezira gave before wano wali Willingham N7 wali just London H9 ne wala mwena twa galo gaman happy new year abali mu Czech Republic abali German abali mu South Korea abali Norway ateva no satellite provider eyo ndoze bate sobode kulaga gundi address so mwena twagala gama happy new year kakati tuchia ali ku kigambo eche ndowoza
ndowoza
tuchia ali ku kigambo tubigatira wamu in fact era tuchia ali ku kigambo eche ndowoza nainga kituwaliramu okuleka ebikadde okuva mbikadde okwerabira okulowoza obulungi ndowoza kiraba eyo nayo nebeera ndowoza kakati Paulo yayogera n'agamba nti ekimwogeza kati nze kansoke njogere statement ezimu ku ze yayogeranga nti ekimwogeza nti mpangu dde byonna okuyita mwoyo akola ki
ampa amaanyi
ampa amaanyi ndi muwanguzi okuyita mwoyo akola ki
ampa amaanyi
ekimwogeza statement ezo akyogerako wano mu ba Filipi 3:13
ngagamba atya
ngagamba ndi sirwa ku sebala nti nze ntukiridde nnyo temulowooza nti kwegamba byonna nabifuna namala yonna tuuka mu bulamu obw'obuliwo ng'abantu bwe bayinza okulowooza
nti watuuka
naye oba uliriza sirwa kuba nti simanyi nti waliwo ebyambaako
nti yabyerabira
kati njogera njogera birowoozo byange kati saawa eno sirwa kuba simanyi nti nayiganye kanisa kubanga ekintu ekimu ku byaliwo Paulo mbuweereza bwe yalwanyisibwa nnyo naye nga omanyi ekimulwanyisa yalwanyisibwa lwakuba nti naye yalwanyisa ekanisa omanyi ono gwe bayita Paulo yali ayitibwa Saulo bebaali abamu ku balinzi b'ekibuga oba abakulembeze b'ekibuga bebaali abamu ku bannampala gwe twandiise olunaku olwaleero Jennifer Musisi bebaali ba enforcement officers bw'osoma gye bayita conversion ya Saulo to Paulo erimu okusisinkanibwa Katonda wakati mulugendo nga agenda okukola omulimu gwe yali amanyi ennyo okukola Paulo okukwata abantu okubajjako ebyabwe kye bayita confiscation tetandise lwaleero enforcement eno cases webale nnyo kubanga bwe banatuwulira era bakitegeere nabo nti gye bayita KCC gye beewaana nayo olwaleero tetandise leero
ne mu Bayibuli yalimu
ekyenjawulo nti KCC eyonaku olwaleero executive director oba omuduumizi owoku ntiko omukyala naye nandigambye nti KCC yatandikira mu Bayibuli era nga yali ekulemberwa omusajja gwe baali bayita Paulo gwe baali bayita Saulo ebiseera ebyo Saulo yalina amaanyi omanyi omuntu nga alina amaanyi naliko wano ne mbuulira enjiri emu naye omusumba nga alina amaanyi nebwa banga mu kanisa yafunyi ikitufu ye yafunyisiza omuwalo olubuto muyizo obutabungo bakatuti kati eyonjogedde musumba sagalo twale ubi kubanga chinjagadde ndeteke example abantu buli omunga alina amanyi kanjogere ku maka kale omusajja nga mwenyini maka asija kuleze ekyo kanjogere kugwanga kanjogere kugwanga kanjogere sigena kugera ku Uganda
kale baba nzatunona
sigena kugera ku Uganda kubanga ndoza Uganda yo abasinga nabadenda ba TV oleggulo waliwo bo abamanyi nti Uganda ku level kweli yatuukirira nebyo bibakola bituukirivu kati buli lwe bawuliranga oh inacho yogere ekiri contrary kwekyo bo kye balowooza obuyinza in fact kanzire kanjogedde ddala ku Uganda olw'obuyinza bwe balina oli omuntu akeera ku makya n'agamba nti buli TV yonna gye twawa license oba oli TV ya gwanga oba oli private olina kifuba ddembe okulaga speech ya president era buliriza kiriko implication ezo zino nti bw'otalaga speech ya president ey'omwaka ogenda kusibibwa kati fefe kabe gulu foto tajikuba baba tajiraga naye kijengeza ko gamani omuntu bwabeera n'obuyinza omuntu bwaba amanyi nti ali in control kyovola bebisera ebisinga bagamba sagala onkwate ubi nti omukyala abakyalo ebisera ebimu bwebateekebwa mu buyinza oluusi bweba gavumenti bayinza ogisobya oba ogiwabya baagala nnyo oku exercisinga obuyinza kubanga wuliriza ekitonde kyabwe tekyatondebwa mu buyinza wuliriza ekyo bayibuli njogera bayibuli kati bwompakanya kulaba ofula amaaso omukyala wuliriza omukyala teyatondebwa with aggressiveness ekyo it is a fact era ne bayibuli abakyala ebayita bibya binafu kati naye olw'okubanga ekirungo tekyatondebwa mu bo ebiseera ebisinga baagala omukyala leka nkubuulireko gwe nno obadde onfuulira amaaso omukyala ku nguudo bano aba traffic ne bw'oba ekintu ekyandibadde ekyangu ennyo nga amazima yandikulese n'ogenda naye bw'azuulamu kasensi nti olabika omunyomi olw'okuba mukyala oba ogezaako oba olinga ogaana aba ayagala akulage nti alina obuyinza ayagala akulage nti alina obuyinza so kikyengeza kugamba nti omuntu bulijjo bw'amanya nti I'm the one in control ne bw'abeera mukyala singa aba aliko ennyota zino olaba ennyota zino omukyala oyo ku luguudo n'ennyota ze akuyimiriza n'akuba ekipapula ate n'akugamba nti emmotoka gipaakinga awo banka ziri mu kkola sooka odduke wali ku DTB osasula omusolo olyoke okomewo piikinga emmotoka yo nze baali batukubyeko ekipapula essaawa zaali za misana twali wali saidi za Namuwongo ye twakola musango ki twali tuvuga njijukidde twali tulina ebintu bye twala ku office naye nga akamotoka ketuli mu kukozesa kalina ebikabulako ofiisa n'atuyimiriza n'agiyita kozi bagiyita bw'osoma gundi yaabwe eyo eriko emisango ebakkuba ekipapula okeberako atiikinze okozi nti it is in a whatever mechanical problem oyina okuyimirira awo ogenda osasula ekipapula olyoke okomewo piikinga emmotoka yo bwe buyinza obuyinza obuwulidde omuntu ng'alina obuyinza ng'alina obuyinza asobola okukyusa constitution egibadde emyaka etaano kubanga yali mu buyinza n'agifuula emyaka musanvu omuntu ng'alina obuyinza asobola okulaba nga amazima tekigwanidde oba tekisaanidde kuzibirayo bantu abakulu abayinza okujja ne beesimbawo nga bakyalina ebirowoozo ebirungi n'okuliding enseno ne bajikwatako buyinza mwene mukubendulu tujja kujja tulibalaba katubalinde bili abili mwe bili kozi bili abili mwe satu bili abili bugumu buyinza nga bamanya nti abalekani fo tuli mu kintu ejja kutuuka bili abili awo awo balioke batandika okuyiwa sente olioke kati bano mwene abaga amanga bakoze kyenda tebajjawe batujja balinda katubalinde omuntu nga yali mu kintu omuntu nga yali in control omuntu nga yali mu system kyovolaba abantu abali mu bintu abagagga abantu abali mu buyinza tebalokoka tebalokoka mangu uliriza era bosanga omusajja oba omukazi nga sente za zina nga yalokoka nga chimbe bibi ate katonda ngebintu ebya katonda byebimusanyusa amazima gali bwegati omanya nti oyo agenda kugenda muguru katuuliriza kino kanchogere mvaye eri jetubadde naye kino kanchogere tedi kino kanchogere
jogere
omugagga ngatye katonda omugagga ngayalokoka oyo talina kabuza konna agenda kugenda muguru
amina nebaza katonda nti ngenda muguru
otegede kubanga omwavu omulokole yakakemerwe sawa yonna maybe nalimba bwaba teyenenyeza nekimugwako nti sawa eyo ayitiddwa
amunonye
naye omugagga uliza abagagga baba bazibu nnyo okulokoka omuntu nga yakutte ekibuga kino gweno leka nkubuulire kitwala katonda ndi ku Paulo sena ba muvako Paulo conversion ye yatwala katonda waliwo no kandagule abo ababadde balemwa nga wamubuulira enjiri n'agaana katonda bwata mukuba omanyi katuogere sudiru ekiyinza okuleetera sudiru oyo ndesi just kyakulabirako ndese chakula bidako kuba ina jagwa ina nebyali mu bingi nachi naye ekiyinza okuleetera sudiri okuloko kona kulwalira bwaba aganye nga nebintu byakyabirina katonda kubikuba kubi mujjako kati nawe kandagule joli nti nga toyagala bintu byo bigende olokuba oganye okulokoka kati lokoka kumanga chije ngamani omugagga okulokoka kitwala katonda kubanga abagagga abasinga atunulamu bano benjiri jetubuulira bulijjo ne batujerega kubanga ye ayina hama gwe togiina kyokuba omugamba Yesu alokola era awona awonya Yesu agaba obulamu wano ku nsi akuwa omuyiika akugaggawaza Yesu akuyamba Yesu ataasa omwoyo wo Yesu agamba naye kati gwe gwe wandisoose okusaba Yesu akutaase bw'abanga Yesu tasobola kuyamba bw'abanga Yesu tasobola kujja ku leve eyo gy'oliko kati nze si kye mba mwetaagako ekisooka gwe kyewandibadde obeera olwaleero nze nkiri ondoozo bawulire boogera so kiba kizibu nnyo omusajja omugagga okulokoka kiba kizibu nnyo omukazi omugagga okulokoka naye bw'olaba bw'osanga omugagga nga mulokole nkugambye bw'osanga omugagga ng'ebimusanyusa oba ekimusanyusa kye kigambo kya katonda nga kyafumiitirizaako buli ssaawa ng'ayagala okuwulira ebigambo amawulire amalungi ag'obwakabaka nga amuli omutima gw'awulira yandibadde awagira njiri kanjogere na kano nga muli buli ssaawa yandibadde anoonya okuwagira emirimu gya katonda kugamba nga buli ssaawa anoonya okukwata ku bibye ku sente ze ye kyatasobodde kola abalala bakikole abasobola okukikola nti waliwo olukungaana lw'enjiri olutegekebwa ekkanisa y'egundi ku kyalo gundi waliwo ekibula mu kkanisa waliwo enjiri eyeetaaga okubuulirwa waliwo omwana eyeetaaga okuyamba oyo obuyambi obwo abulabiremu katonda waliwo ebintu ebityo nga byebimusanyusa oyo otegeera eggulu okumusubwa omanyi waliwo Yesu olugendo lwe yagenda n'agamba nti kyangu nnyo engamiyo okuyita muki munyiro yempiso okusinga omugaga okuyingira muki
mugulu
omugaga atategedde Katonda omugaga omunaku omanya omugaga omugaga alina amalala omugaga atalokose yoyo Yesu gwe yali ayogerako era njagala kuwa amante bakulimba tebagamba nganako tebagamba ngambo mbo okugaggawala mukozi era abagagga tebagenda mugulu bakulimba bando oli awo ono yali oba kiwetere yali kyabantu nze neewuunya
yagenda mugulu
neewuunya kiwetere ate ye yafa ye kiwetere mulamu neewuunya kibwetere yagambanga abantu bannange mugenda kufa kati ebyo byonna ebintu mubireete mubiduse mubireete mubire buli omu n'atunda owetaka n'atunda waguni n'atunda kwegamba bagende nga tebalina kebalina ne baleeta byonna kyokka babireeta weewuunya ono gwe babireetera ye tagenda kufa kuba yali alanga enkomerero kibwetere yalanganga nkomerero nanga muleete abente ne batunda si be banyankola eka nungu naliyo nagendayo naye nze abaana betwagenda nabo bo baali bagenda okulambula ne ngamba sijja genda twali Kanungu wa mu kibuga mu town waliwo ekanisa eya Kanungu Community Church twali tulinkinze nayo ne Lukungiri Community Church Community Church ezezo zikulembera omusumba Kasilivu naye waliyo obuweereza obugenda maaso eludda lwe bakoze omulimo gw'amaanyi mu Lukungiri ne Kanungu twaliyo waliyo omuwala Rachel nebani bonna twaliyo twalina akaseera kalungi ne tubulira mu kanisa ez'enjawulo naye okuva Kanungu mu town okugenda wali ekibwetere we baamwokera gwe olibo oyagadde tuli kutwalayo okugenda kibwetere we yayokera abantu kiri kyasigala kifo kyakulambula bambi owulira naye yagamba nga abantu mule so omugagga si kyekizibu naye omutima gwo era kyova olaba nti Yesu bwe yalaba omukulu ono nga ayiganye kanisa ng'ebiriwo ennaku zino nga bwe nagambye lwakuba kati KCCA yafuna ku balokole naye nabo ojjukira enkundi gye baali basitudde ennaku za emyezi ng'ena emabega nga bagamba nti tekyaliyo in fact before that waliwo olutalo erwagolokera ku balokole ne bagamba nti batuleekaanira mbu batta obutonde ku nguudo kwe babeera enjiri ng'ebuulirwa mbu bagenda bagobako ebyo ne biwola kati wajjawo emyezi ng'ena emabega KCCA n'efulumya ekiwandiiko ky'ova olaba nze ngobeera amawulire simanyi oba gwe togagoberera bw'obeera ku internet okwo osoma biki bw'owuliriza bino funako n'engeri gy'olaba ebintu eby'enjawulo ne bagamba nti abalokole tebagenda kuddamu kubuulira njiri kuluguudo awa afa abagoloka okusaba ne tusaba kubanga tosobola abaana bano ababuulira enjiri bali kuwanka bali kuyingira kw'emiryango gyonna egya Kampala n'egifuluma Kampala ono ayingiza afulumya twagala tuyingize ebintu ebitukuziddwa ate era tufulumye ebintu ebigenda okugasa eggwanga lyonna Kampala wekyova olaba nti abatuula ku paliyamenti basobola okukola ebyobusiru ebyo ebyobusiru bye bakolera mu Kampala kubanga emitwe gyabwe giwenze tewakyaliwo njiri tewakyaliwo obutuukirivu tewakyaliwo okusaba tewakyaliwo gaadi ku kibuga tewakyaliwo alabula bano abaana bayimirira ku nguudo zino nga balabula abadde ayingira ne bomu okuva ebusiya bw'awulira enjiri omuvubuka ng'awulira alokolera awona kyuka vva mu mize egyo olwaliro kyogenda okukola omwoyo gwe ogutunze kano ke kaseera k'okyuke omwaganye gukuwereddwa lwokuka olwaleero owone okufa okwenkomeredde ogende mu bulamu obutaggwawo bomu nga agenda agisalendalinga ku poliisi ogwo gwe mulimu gavumenti gweteekeddwa okulaba abalokole oba abawulizi b'enjiri gwe bakola kakati KCCA egamba tetugenda kuddamu kukkiriza bantu kubuulira njiri kubanga abamu ku bo mbu waliwo okubbibwa kw'abantu ababbibwa naye nga ababba mbu bateebereza abamu babeera mu balokole bano ababuulira enjiri come on okiwulira
ndowooza
sebo omukyalo oyo n'ateekebwako akazito kubanga naye mukkiriza n'ateekebwako akazito paka lwe yagamba oke kati twagala buli anajjanga okubuulira enjiri ku luguudo aleeta ebbaluwa okuva eri musumba we okuva eri kati which is ok alagera banaweebwanga ne kaadi okiwulira naye obulokozi manya obugagga buziza banji okufuna obulokozi obuyinza buziza banji ate bo mu kifo ky'okufuna katonda mitima gyabwe bongeza kunyigiriza bantu bongeza kubeera unfair abala bongeza kunoonya bintu bigenda bali neza mbuyinza bongeza kuwamba bintu kati ono omukulu Paulo ebyo byonna byebyali bigwa wansi wa timu ye yadumira oba olunaku olumu Bible egamba ndoza yali agenda Damasco sagala agenda bikusomayo yali agenda Damasco wakati yao katona na Yesu naje namukwata amababani namukwata amagulu namukwata emikono namukwata akama namukube ngwala hey nasoka naita Saulo ununa unga na gamba chichuni anu ya mpita ngatati geda chichichi gena maso ne tukande solo shod na mgama luachi onjiganya mubuza guani guenjiganya kansamu na kuluwale ilo ababa deba akulema gwe mubusobo zivu okoze chone chisoboka abamu noba inza na kubabana guoba welela guoba lisa guoba funi de milimo na ingo okoze chone chisoboka okutambulira mbutu ukirivu ube ile chakula bila kwenye bali bali okeba loke bagani obabuli denjiri otade huo mwaganyo ogubalese okulo kabaganya katondo olwaleero kansabe akoleye ekintu ekigendo bakolokosa nga gwe banoonya ye muntu abantu z'obulokozi ate nsaba abeere gwe bwe kuba simu manakubira simu oba kukusaba obayambeko okwatula mu bulokozi buno baatula obulokozi onaku olwaleero katonda onona ku olwaleero akyakola nuna kulwalero
na kasera kano kenya
no nesa weno achakuwa atabantu amavumba achakuwa atabantu amavumba vumba ngeja kwa ata Paulo nagena na amu kube chigo na amu kube ngwala nuna kulwalero katona achari mu business enonyo ya ababa kulumba de mitima ababa kakanya de ababa walida ababa vumba ababa tuita abasiru achari mu business eba nonya okuba kubengwala na icha kati abaganyo gwa mpulirizo na kulwalero kibinyo okufuna engwala ya Katonda sandi kusabido ofune engwala ya Katonda leka njogere bwendi bwobanga tolokokanango mpuliriza muganda wango mpulira mulungi kino nchogera na mafuta bwobanga tolokokanga naye ng'ompuliriza okyali awo yebazibu mukama nti otuwuliriza nandisabye oleme kulinda ngwala ya Katonda kubanga uliriza ebiri involved mu ngwala ya Katonda byakabaire ebyokudipotinga okuzza e Uganda siragudde bubi sagala kubeera nabbi gwe bayita prophet of doom nedda naye ekyo kya yakabanga ye ngwala yokka Katonda gyateekeddwa okukola gwe okutandika okukkiriza amawulire ge no kyeŋŋamba gwe okulokoka oyinzika okubanga obiwulira ebigambo naye nga tosalangawo
tobiteeka mu nkola
kino simanyi lwaki nange ŋŋenzeeyo kubanga nekye tuliko kirala nnyo ku kino bw'obanga tolokokanga muganda wange njagala kugamba tewandirinze ngwala ya Katonda gwe nno tomanyi tomanyi gwe tusoma Bible wano netuogera ku Paulo engeri Katonda gye yamusisiikana engeri Katonda gye yamukyusa engeri Katonda gye yamukuba ekigugwo yizo ebimu biri surface Bible itegenda genda ebyogere
naye obirowoozaako nobifumiidde
Bible itegenda kubyogera byonna ebimaleyo naye ne bwebanga tebimazeeyo gwe omanyi omuntu okujja okukuba engwala omanyi engwala eyinza okukubibwa enkoona n'esookawo engwala eyinza okukubibwa wuliriza engwala ya Katonda onako olwaleero mugana wange mwanyinaze kojasenga gwampuliriza olunako olwaleero engwala ya Katonda tewandigirinze olwaleero nkugamba nti tewandirinze engwala ya Katonda engwala ya Katonda eyinzika okubangeja ngegenda kutwala kecho olwaleero kyobadde tovaluinga wafuna omukyala oba omwami nga mulokole akanze kubulira njiri oganyi nayo yende kuzanga boyagala olwaleero Katonda ayinza okuleeta engwala egenda okuleeta okumukkiriza n'okulokoka naye nga mazima implike effects ngezige ndo kuva musibirunji ngolwa lero inakufirwa nga mchala wa inakuvako alina kugenda mulina kuwaukana kati atoru realizing maso yo ntikale singa namanya so olwa lero tolinda ngwala olwa lero inzo kuwa olimaka mchala gwe ngo musajja akoze chone chisoboka akoze obutuukirivu akwagadde naye nga gwe okyali stubborn oli just stubborn wagana okulokoka okuddamu nga bw'oyagala tuwa respect okola byo jira abasajja ogwa nabo nabyo nga abiwulira n'akusonyiwa nemunetula ku meeza n'ogaana olwaleero engwala yakabanga yakufiirwa musajja oyo akulekewo ng'ate toliddamu kufuna musajja mulala newankubadde oyinza okubanga olokose kubanga gwe olwaleero katonda ayinza okubanga akusaasidde naye nga oluusi ekirwadde kyewafuna wano mukwonoona togenda kukiwona so kikyengeza akugamba onaku olwaleero nti engwala ya katonda onaku olwaleero sandi yagadde ogifune olwaleero bwekuba kuloka wandirokosebwa n'akaseera nga n'omusajja akyakwagala n'omusajja nga akukubiriza olokoke n'omusajja nga mulokole naawe olokokere wano kubanga engwala ya katonda yakajja okukuzaamu sense okuleeta okuloka omusajja akulekewo obeere desperate ensi ekunyige olwolyoka olowooza okula waaki obuzibu bwe tulina abantu baagala nnyo okutuuka ku point ey'okufa balyoke balokoke kyoba olaba nti tubuulira enjiri abantu amu n'obasanga n'agamba akiri bwe binaaba biganye bwe ndibasirokose nga bwe nkusuubiza nja kulokokera wali ku kufa wali akiri nja ani akugambye nti olibeera n'omukisa okujjukira nti nina okwatula nti Yesu nsaasira ndokola wali ng'oli ku kitanda ogenda ng'omukka guggwamu batono nnyo ababiyalayizinga nti naye kati kano kempulira essaawa eno ndabika sikyalinayo wadde n'akatikiriko oba neddakiika okitegeera lwaki olowooza nti naye nja kati abantu baagala nnyo okutuuka mu point nga they are desperate they are stressed they have been beaten up they have been disappointed why do you want to get to that extent before you give your life to Christ Jesus lwaki onako olwaleero oyagala otuuka olyokoloke lwaki oyagala osoke ku deporting bakuddibwa Uganda olyoko ow'obulamu bw'okristo kristo yokka y'ayinza okukuumira mu nsi eyo gy'olimu olwaleero gwa mpuliriza twekwasa Yesu yekka Yesu yagaba obulamu Yesu yatugattako emyaka amazima abakutunuulira ng'olina emyaka nkaaga oba olina emyaka ataano naye ng'ofaanana ng'omuwala ow'emyaka asatu
kituufu
ate nze nkubuulira amazima bw'oba owakana abantu bokka abeekwasa Katonda ne bagoba disappointments nga waliwo ebizibu ebikulumba nabo nga bibalumba naye nga bo tebabiraba lwaki balina Katonda ne bagoba stress mu bulamu bwabwe ne bagoba byonna ebyandibaleetedde okuleeta enkanyanya okukoga okufaana n'obubi n'omutunuulira n'ogamba ngalinga akawala ak'emyaka 30 naye ng'ayina emyaka 7 oba ng'ayina emyaka 6 oba ng'ayina emyaka 50 naye ng'alinga akawala ak'emyaka 3 naye nga bw'osanga omuwala ow'emyaka 3 oyinza okulowooza ayina emyaka 5 ebbeere lyonna enkanya zonna ziri mu maaso yenna afaanana nga bw'afaanana n'ogamba naye ng'okaddiye ng'alinga ow'emyaka 5 oba alinga emyaka 5 so olunaku olwaleero njagala kugamba tolinda kutuuka gy'eyo tolinda ngwala ya Yesu eyo nange engwala eyo sandi gikusabidde toli abantu abamu bakole fujjo Kerode yakole fujjo sebo ye Bayibuli eyogera negamba nti yatuuka okulinnya ku kanisa nga ye ayagala kutwala kifo kya Katonda mbu Katonda uliza Katonda yamukuba oluyi na yeneye navunda envunyu navamu envunyu nze nkubuulira amazima gali bwe gati tolinda busungu bwa Katonda ku bulamu bwo tolinda ngwala ya Katonda tolinda luyi lwa Katonda olwaleero abantu benjogeddeko babeera n'obuyinza naakola effujjo naakola evvulugu n'awamba ebintu by'abantu okutta natta n'alyazaamaanya n'alimba wonna waali mu buyinza bwaweereddwa ng'amanyi tewaliwo asobola kumukwatako akola evvulugu lyonna lyakola ng'amanyi tewaliwo asobola kumukwatako naye njagala kugamba nti ffe abantu tuyinza obutakukwata
gumugana wangampulizo na kulwalero omuntu oyo mutunulire goyi nzo kubanga toina busobozi na manyi bumukwata ulwalira inzo kubanga yatwala takalyo ulwalira inzo kubanga yatwa yatatano blambo ulwalira inzo kubanga yakulimize ya wa boss wo ulwalira inzo kubanga amazuma wamuyamba nako bintu ebimu naye ate nagenda nakwogerako ubi ngabe chikache wamwebo naba kulaba ubi ngane baganda bakulaba ubi nga in fact bakuchawa nokuchawa nayenge yakole cho muntu ogu omu yagenda nayo gera biya yugira nga sibitufu baline bagamba ii guni nga yakolecho Steve ni amazima genyini nga yakolecho badine labida mkwano kwa nchisimu gede kwa mwita Steve ni Australia yao webali kuuliriza aga guni mwenyini nyini nga yakolecho ite jisobo nedda 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 nafe tumubole tumuegane na inge ya chukola yali achukola alimba yachukola yachukola alimba
amina
achukola mubu yinza kubanka tonda ya muwa akamua akata tasula capital akata simu yu ako kufulu akata ina rentu kulu kugele sawa yu na na mubu yabu yinza abu kwekambo katonda yalo ozani yeba za katonda obu yinza ya mumu yada mukamua na lugambo kona lugambo just wali wabantu wano kulu lugambo baununea manyago na ima tunulile batunulile it is just a matter of time should I repeat this repeat it with me it is just a matter of time chiwa yobu buika sera look at them bweruta bera lujiru akatono luvunza abantu eyinzo okubere ngwala ya Paulo abantu mu Bible ebya batukako mwebirizi ye evident katonda kitufu Bible egamati alwawo okusungu wala oche na ya sungu wala ekitegeza nti asungu wala asungu wala katonda betu takozeka vengeance katonda revenginga hey gwota mani ilani kwa biyoke nebi gama ni olutalo leka lene kubela olutalo siru wange olutalo wa mkaba mbo uliri zano mbo katonda is the best revenger yes mani luache yo ngeze yo katonda is the best revenger
mbuda
utoka I feel and I see and I think you would wish to avenge uwolele gwe abamu you wish to revenge on behalf of another nangi nasuma kaka zungu wako buwemanga gwonko zeshi chamu nga ninu kwesa suza yeba avengeance avenge hey then buwemanga ni kuwolela kululuo kangambe wali wako zeshi chamu nga ninena ango kumuko lechi chamu yeba revenge na hii ulili zebebe na katonda ya abikola is the best revenger hey nasuma kaka zungu nanga katonda tono oze yemu yoya sasula ulida yoya uolela uluganda lugamba ndi ya yemu uole zomulunji ulutalo mutunulide just look at them you've preached the gospel to them bakuvumi obabuli denjiri olwalero ogezezaako okoze byona batunulide kubanga munange era nkusasira sigwe Yesu olaba ne Yesu okutuuka olunaku olwaleero alina abatamukkirizanga Yesu yaliwo mbuliwo tewamuliranga alajana Yesu ebimu ku byamukaabya kwe kubeera nti Yerusaalemu teyategeera kukyalirwakwe omanyi bwe yali ayingira ekibuga Yerusaalemu abayigirizwa baali bamutegeera obulungi nga bayimba nga batenda
mutukuvu
ozana wuyaze mbu bana abana nfuusa abafalisaayo ne bagamba ye waaki totugambira abasajja bo ne basirika nabbi oyinza okubanga tobeereddwa kitiibwa mu maka ge wammwe mu famire ye wammwe eri abantu bo naye wuliriza kale wagenda kujjayo oyo agaba oyaweebwa ekitiibwa naye ng'agenda kugira mu sitayiro gwe batunuulire omulimu gw'okoze naawe ogukoze abantu abamu tetujja bafiirako olaba ne Bayibuli eyogera ku b'okubulamu aba ab'okubula baakubula muganda wange sandi yagadde obeeremu abo waliwo mbu abantu abamu nga tebali kyuka
banga baaliwo ate labajja kubeerawo
waliwo abantu amunga obulamu bwabwe tebuli kyuka munga n'okulokoka tebalirokoka muganda wange nze bwe mmala okutegeera ekyo nga kiri mulokole nyangu wa mwangu okuva omulufulube lwabo abatadde bakulokoka nyangu wa mwangu so Paulo yalina obuyinza bonna ono gwetwogerako kaakati Paulo ono mbadde nsoma ba Filipi esula ey'okusatu akanyindi ak'ekumi n'esatu ng'agamba nti nze okubuulira enjiri eno gye mbuulira nze kuno okwezzaamu amaanyi okugamba nti ndi muwanguzi n'okukirawo okugamba nti nyinzizza byonna mmazeeko okuyita mu Kristo oyo ampa amaanyi okugamba nti mpangudde nwanyi okulwana okulungi okukkiriza nkukuumye okitegeera eri byonna bwe mba mbyogera olunaku olwaleero si kubanga ntuuse nedda si kubanga ntuukiridde nedda naye wuliriza ekigambo kye mbadde ndeeta naye lwakubanga neerabira ebyo ebyaliwo gwe olwaleero okunoonya okufumbirwa si lwakuba nti tewakolako bwamalaaya era wuliriza leka babyogere oyo yali malaaya oyo oyo yali malaaya oyo weesaanye gwesanyu kateekako ne kasimairo otambule ng'okumba bw'oti gawuni ng'ogisamba egweri bagambe keeragaki 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 akakaali kamalaaya ako mbuto bekaze kajjamu atwalize muli olombwa wuliriza wuliriza bayinzika okuba nga olunaku olwaleero oli mu kanisa okumba bagamba olwo yeewaanaki oyo omulenzi omusiru yeewaanaki oyo atutte malaaya oyo oyo namwebakako omuwala okyo ne gundi yono bwe namala ne mumuwa naye namwebakako ne guno omanyi baboogerako eyo abawala baboogerako ka mbabuulire waliyo ababazanya sindiketi nga babazanya sindiketi abasajja bazibu nnyo amala okukozesa naayita ne gundi namugamba nze sikyayagala naawe obadde oyagalamu babazanya eyo sindiketi kyova olaba okulokoka kulungi bw'obeera eyo obalaba nga bepakapaka yenna batambula ng'agira bwasimulokole yeyepankapanka bw'abeera kangamba ali mu motoka oba mu takisi awulira abuulira ku sitwiti nagamba tetwagala kuwuliriza gy'oli tekagendako mumanji mu tooyi kyona kakikinala bwe katekatambula naye nga bakazanya sindiketi nga bakazanya sindiketi wuliriza nkubuulira waliwo abantu abeeraga n'obeewuunya ne bavuma ebyenjiri ne babayita abasiru ne bayita ababbi babayita abaki naye nga yeye musiru kubanga abasajja ate nga mikwano na mikwano oyo amusookako mukwano gw'oli n'amuddako n'owokusatu n'owokuna n'owokutaano naye nga tamanyi bonna bamufuula kataasa bamufuula bafu oba bamufuula kyoba oba bamufuula je kyonna kyonna nga bakyogera baddeyo ne babageya
ebambi
obusanga eyo obuwala buli yina baheera n'obusimu bwe muti nenobala babamu nze njagala nnyo aba yuno abeeraga nga baalokoka nga baalokoka akiri oyo yuno mwogere oluzungu lwolwogere oba olwogera nga balokoka naye sigwe olokoka nga oli awo oyogera oluzungu lwo n'olumalayo gwe wasooka okulwogera oluzungu yena adda ku simu bayira bagula zino esimu kati ngeno eyange bogira beeno biwedo adda kuli bwati ne enjala bazikoze bwati n'abeera kuli nga abatunulira mwena tatu atunulira mu studio bwati ali bize naye nga gwe musiru ovuma obulokole obusiru ovuma abalokole abasiru bw'osanga ababuulira enjiri ku luguudo bayita basiru naye nga bakuganzika abamu nno babaganzika ku mbalaza babaganzika ku gundi kubanga obusiru gye bubakwatira eyo abala agwe tobalaba kyenjogera kituufu munnange bagenze mu biduula bino yino ngenze mu gundi babaganzikira mu mmotoka ku nguudo kwennyini gw'olina amagezi ng'omusajja akuganzika mu mmotoka olina amagezi ng'omusajja akuganzika mugundi mu kitooke olina amagezi ng'omusajja gani lokoka lokoka olunaku olwaleero kati pawulo nno agamba nti sirwakubanga sirwa nti bino byonna byonna sibikola bino byenkola olunaku olwaleero embaga olwaleero gyenkubya omukyalo ono sigaanye nti ye mutuukirivu yasingamu abatuukirivu naye ebyo ebyobutali butuukirivu bwe mbireka emabega kubanga gwe okunyumirwa ne mukyalawo leka nkubuulire kati okunyumirwa ne mukyalawo olina okwerabira abasajja bw'abanga wawaliwo bategeddeko bwe yali yeebaseeko nabo
otyo
bino biyinza okubanga bizibu nnyo bikalubi
abaami bawuliriza
n'abakyala gwoku naye abaami okusinga gwoku gwe okutambula mu bufumbo ne mukyalawo leka kati ntereezeemu bulungi nkakkanyeemu olino okwera bila ebisobyo bya kukola mu 2017
Atilisti
yao ndabye ngo mutima gukomyewo agukomyewo gwe okukola gana ne Steven kapeda mu 2018 olino okwera bila
yogera
olino okwera bila kapeda Steven wa 2017
okay
Nuzi kati ya untereze zamu
untereze
kati mfumbo hey ya keshi yoko shina okwe okutamula 2018 no maleko 2018 no umusajja woyo no umuchala woyo lekanjo giniri umuchala guo kutamula 2018 kumumba lako no umuchala wo
wera vilewe ya kwani mabiga
sina mabiga 2017 kariaka wala uliriza kariaka wala ke wamuku hata na komo simu message nobu gambo wali mu street guo kutambula 2018 waino kuwela vila ka message ke wakuata oba ke wasanga oba oyinza nokuba abamu nga mwami wawo wamuku hata in the physical hey wali wabamu katonda nga mazima tebage na kusoma bwambega tebasoma political science tebasoma bwa lawyer na inga sebo kukola jibaita investigation nga basi ingako abasema CIA abachala abo bola babo kubasajja babo batabuka nga wanonyereza ku musajja muri wakola obwambe gano sirika no mugomerera mpola no mufuna
nabwa ku simu ye
sina simu no mugwa ko nga bali mu chikola ana chikola
chikola
no mugama anti ulwalero utonda banga ko nkuse nofuke ngo nawe
sale sale
musajja ko lwe yalaba ndi gotoli muntu muntu wabulo limu no lava ba
ya be ham alera na ngo lijo
kubanga wakwata akawala noka kusitula sima inange manje
wagaja ya wakaba kusitule
ah enjogere yesu tajagala tebugwa babusitule
bubu babu lwachi bubu lwachi lwachi busi ankala nyabatu
ok kakadi wakwata na omusanja omusanja
ulopo unabuwa kwa kufumo obusiru
ad bible ye vumo obusiru sinze basiru siru mwe bagalatia sobo nyongi obusiru ya bible katugwero na wero nzino ugwa mkatugwere ye obusiru
kwa gamba ya kwata
ya kwata uliza nida omusanja ya mleka na kwataka wala no musajja we yali tola bati abasajja bewana bewaga yadda mu nsonda nga tamanyi kiki dako nabaleka bobe sotik nandizanye yo ko filimu ya balokole kubanga byenda byebiji ya kwata togama nti atenze go basanga ku mu filimu nagira bajja banyumiza ya kwata akawalla uyu nani anyumya
simanyi
sister ya kwata akawala ya gama nanga amanyi jenda gajja sako lachi
sama nyayo
sama nyayo ninka vuganga tena umusajja nga antunuli debu hati mbobo umusajja ya lea uunze
na yate
ukuda mwama gezi na yate chi
na yate sisone ya kwata akawala ya kwata kati
wachi nza sima nye deka
na
ya kwata mwala
deka
ya kwata mwala
ya kwata mwala
ibia diria ibia duwa lilo kakati uliri zanu abantu abali mumbera bwetyo okusobola okumalako ne musajja wo mu mwaka guno gwa 2018 olina okumwera bila olina uliri zanu olina n'okwera bila nti ekikolo ekifaanako bwe kitu kyaliwo
Bada manyo lino kumukwata naye.
Bwe kiba kyetaagisa. Anti mwe wagira nnyo ku basajja alyo kafuntule. Oyinza obule.
Oyakwatira oli nawo tala mu dwaliro zano gwata sibola kwati.
Oli yakwata mukazi munne. Wamba gwampuliriza ate gona abikola. Togezanga n'okusonga musajja olunno obo okwewagana ye. Musajja aba musajja muli bya binafu.
Eti wachi ogedde nanchireka wachi hangenga njati kwata kolo na kuruwachi olala.
You are weak vessels.
Lutu wale.
So omusajja ono bwakwata olaba guno mkono gwa nguno olaba kino ekibatu. Kikwate mu kirabi. Kikwate ko. Kwata mu just. Okiraba kino. Bwe nkukwata buno obugalo nsobola just within seconds. Okwogeza buli kimu kye wakoze ekiro kye walowoozezza ne gye wabadde. Bwe nkukwatako bwe nti kineetaagisa genda mu magye
so musajja aba musajja
naye musale singa tubaleka bule sikale ntugamba nti enewe mwaki webwe ekyo
ekyaki
ekyo musajja ntugamba oke katuka
nawe fuka
ali katika donda yanto ndagenda okulaba nga daladala ngwani dokubera mukati nga sari
oke tudeyo kumulamwa gwe okugenda maso no ne ya oyugo mwali mugasa naye business mu 2017 kitufu muyinza okubaako bye mwasetinga bye mwayogera bye mwakanyako ebyo obutaddamu naye okubeera nti waliwo obwesigwa obulala obutandika olina okwerabira ebya 2017 2017 disappointments 2017 olina okuzerabira gwonaku olwaleero okubeera successful mu mwaka gwa 2018 olina okwerabira uliriza nno uliriza Paulo mu Bafilipi 3:13 agamba nti sebala kubanga engule enjituusizza sebala kubanga ntuukiridde sebala kubanga byonna mbifunye naye nga neerabira ebyo byonna ebiri emabega wange nga nduubirira okufuna n'okukwata kweri ebipya leka nsome Bayibuli egamba atugamba nti abooluganda brethren I count not myself yet to have laid hold but one thing I do chenkola forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before oyagala okubaako otuuka oyagala okubaako byofuna olina byoluubirira okugendamu olina okwerabira ebikadde olina okwerabira 2017 olina okwerabira 2016 olina okwerabira 2015 olina okwerabira 2014 oyagala nkaba oli okwotegeere olina okwerabira simanyi kiki kyakunyiga mutima mu 2017 era saagala okijjukire saagala nakikubuuza saagala kugamba ni kiki ekyakunyiga 2017 kati saawa eno Paulo agambye nti forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before things which are before njagala translation yendala I need another amplified whatever njagala translation yendala igamba njagala translation yendala wano njisome King James egamba brethren I count not myself to have apprehended sebala nti natuka natukirira nawangula but this one thing I do forgetting those things that are behind me and reaching forth unto those things which are before olwalero mugana wange olwalero mwanyinaze anagama brothers and sisters I do not consider myself yet to have taken hold of it but one thing I do forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Esa weno tulina tunulira 2018. Tulina kutunulira biri akiri gwo kujukira ebyemyaka ene mabega. Tunulira we focusing for 4 years ahead. Abazungu abamunze basansa nyo. Nina mkono nga yalenga mani. We do programs ahead of us. Ne bakola program ya myaka 5 na manyanti mubiri abiri ngenda kubeda Uganda. Mubiri 19 ngenda kugenda UK. Mubiri 10 mubiri abiri mugumu bwenava igundi ninao project bweni jenze kalo kutandika and he gives that time he focuses on that kati gwe techina chechikujako to do that techina chechikujako to focus ahead ngo tunulira ekizimbe kyogenda okuzimba ngo tunulira amakago ngeri kyogenda okugakola go mfo kyokulowooza amakago oyisemu emabegeri families zoyisemu kozi waliko n'omusoga wali abala aba abasoga abasoga benzi nze mama tombulira naku ya abasoga tombulira naku ya abasoga nze naku ya abasoga aba abasoga sibaddako ogamba ki balugwala abalugwala boyogerako nze kulaba naliko n'abalugwala kwegamba tube awali abantu abogina n'obeewuunya we nze kulaba n'omugamba mama Lois ate abalugwala nkugambye abalugwala mbamanyi abalugwala abasajja nkubuulira togeza nze siriddamu abalugwala abasajja no mugamba abanyankole ya abanyankole bafu
abanyankole bafu
abanyankole bafu togeza abanyankole abacholi pagendo kuba gwebigo bali aba kugamba omulamu bwonna yaliko n'omucholi obwe yamala yo mwaka nabeerako n'omunyankole oyo kuzi nayingirirako omuguni omusoga oyo muyavayo lwa bwenzi nagendako ewa gundi oli yali amukuba n'omuluga namugezaako kwegamba zonna tribe agezezaako zitese kati ebirowoozo bibiri ku tribe ne bwafuna omusoga mu 2018 abasoga nga balina laavu abasoga nga baagala abasoga nga bantu ba kisa abasoga nga bali faithful abasoga nga yogera yekirala abasoga nga bakola ki naye wulirize olwokuba ye mindi ye nkyamu
abasoga nga bakubidde nnyo akadingiti
kale kanjogere baganda
abaganda
abaganda
abaganda bagezi
ekyokubiri
abaganda
bayaye ekyokusatu saga ati abantu bo batyoboogera naye kyeŋŋamba ne bwafuna omusajja nga musoga oba muganda njogedde basoga kuba gyeva
baba mutajja amanyi enkuba gyetonyajogede
basoga
bambi
bwe njogera baba bagamba nti yabadde ajerega abasoga nange mba nejeregeddemu saagala nkwate gwanga ddala bagamba olaba asosola
bakwogera ano ku baganda era nobagamba nti tuba bagezigezi abaganda
abaganda muli bagezi bakujjukujju kati mukujjukujjuba mwe bayitira abayaayi mukujjukujjuba mwobo
si kibi banga tewali gwe batoogerako omusoga batonda nga simanyi oyo ategeera ku myaka ana kati imagine emyaka ana wegituukira ssebo
kyogamba gwe olinze waana oli okomufumbirwe
kituufu kaakati bagenda ku banyankole bwata abo simanyi babeera baki
abatoolo
bagenda ku batoolo abatoolo baboogerako ekirungi ssebo mubabeera balungi
okay kwakati ebyo byonna weebiri naye wuliriza ekikulemeseza n'okugenda n'omusajja oyo azemu omutoolo oyo aze mu 2018 kubanga ojjukira omutoolo wa 2015
kituufuwuliriza
omutoolo ono ogwajjukira owa 2015 omutoolo nga yambonyabonya nanywesanga amazzi ng'asuza njala ali ku kigaali akolaki
avuga naye ate abatoolo baweebwa ekitone ky'okusindika ekigaali
abatoolo n'abajolo abatoolo n'abajolo akujjako alokose era gwe lokoka lokoka
ole
ekigaali otherwise mukibuga uli nze wuliriza nno wuliriza wuliriza okujjako alokose kati tubitenenzeemu ajja gamba nti olaba obwedda byobuwulira ase byoli mukwogerako ase tuleke twesangiremu fo twaleeta ennaku kandi nakulira mu kisenyi eri mu kisenyi ngamba si emyaka gyange egy'obuvubuka n'okumaliriza senior 6 n'okukola institute naki naye owino oyo kisenyi alinaanya owino ab'ebigaali bangi simanyi ennaku zino naye nga bw'otasanga mutoolo osanga munyolo
mukiga bakima amazzi abakiga bakima amazzi
ndozo njaba abacholi
basikali
abacholi basikali
balinga
basikuliko abasoga bagaga abasoga basaga wa kuba tebakwata ekyebbeeyi kya bbeeyi obusoga takola bwasikali
ekyo kyandiba ekituufu
naye abantu balina ebigambo abantu balina ebigambo kyogamba buli gw'osanga ku mudaala gwa chapati
oba mugisu naye mbulirayo muganda omu akuba chapati naye bananga baganda
kaakati wuliriza nokoka bulokosi ebyokusiika chapati obibone tubadde tusaagamu naffe tugira netusaagamu
tuli bantu
tugira netusaagamu naye wuliriza ekiyinza okukulemesa 2018 yoli omutoolo w'ekigaali gwojjukira abatoolo
ate noyinza kuba wamusanga myaka egyo egy'obuvubuka egyo egy'obuto kati nno ng'okuliridde emyaka gikugendako kwegamba nga wamusanga awo myaka egyo egya 20s awe nagamba era gubasinga nze era sirabangawo ekitende kikufaanana kale be bagamba batya mu lutoolo
kale be
tugende akanaalyo kakutwala n'akuliisa akakanja anti amazzi kumakya n'olweggulo
nandi kwogeredde olutoolo wano
tuleke eriyo amanyi olutoolo gyemanyi mulungi mu lutoolo
okay n'olunyulo Naliko ekagadi nembe rake hoima mungiri mungiri wiki nembe ade 40 katono mfune ye vivanja e 40
yeah?
Katono mfune ye vivanja waliwo mission zize zukolevu ayo na h2 mba waliwo remandi home bwetwali fwe week nga marenji mesiza abavubuka deni mchibuga mwenyini
oyogede kubibanja pane kubile omulanga nange bandange kuruno wenalie moyo bampe ekibanja ekibanja kino
na hecho nachera likide che moyo
njagala
tuge nazimba yubuzimi
njagala ati che kubilaka omulango njagala abane gattako tuberenga tutwale ekintu kino maso ekyaka twalifuna abawo mukisa mukaba nga mwe batam project
emoyo emoyo kale naye tubadde tugamba nti ebya 2017 ebya 2016
bambi ebya 2014
ebya 2014 Paulo una abiyogeddeko na agamba nti sirwa kubanga ntuse sinaba nkyali mukulwana kuba ekyokulwana okulwana
nkyafulafuwana
naye kinyambye ko kwekwerabira oyo Paulo nasomye olunyiri nasomye ba Filipi 3:13 ndiye kinyambye ko kwekwerabira ebyemabega nsobole okwata kubiri maso nga nduliza nkunukiriza ebyo maso nakulwaleero twagala okunukiriza ebyo maso kunukiriza ebirungi lowooza ku birungi nva mu kulowooza ku bibi ebyakuliko lowooza ku ebyo ebirungi ebyamaso lowooza ku famire Katonda gyakuwa lowooza ku mulimu guno Katonda gwalese lowooza kubuweereza Katonda bwatadde mu mukono gwo lowooza ku business gyokola onaku olwaleero lowooza ku investments oyina okuzimba lowooza ku bizimbe byoyina okuteekawo olwaleero nga teweerabira nge waliwo abamu oba wazimba bizimbe wazimba kizimbe naye nga ojjukira engeri bwe wali ozimba engeri gye bakubba sementi abazimbi ebali abali kubanga bwona abojjukira ebyo
tojja kuzimba bilala
kuzimba okujjako nga gwogenda okwata omwiko gwebayita omwiko okwata ekitiiyo okwata gwe tojja kuzimba olina kubyerabira ebyo osabe Katonda aleeta abantu abeesigwa obulamu onaku olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu
tojjukira boyfriend yakuyiwa luli
tomujjukira
mwerabire
ono ono baba ate gwo mutufu okukyogera ekyo
okunukirize bambi eriya bebayiwa mwaka oguwedde wali awo omusajja najja nakusanga nakutokota nawe nokiriza
bali bakutokozeeko
bantokota
te okay
bantokota bantokota
naye
tebanjiwa
ne bakulekawo
sigamba
gwe ngamba oli gwe badoyogera ne bamulekawo biri oluusi byali bituuse ne mukaseera akogenda okwanjulwa
okitegeera
oba n'embaga yali etuuse
nekyo ng'olindiridde n'otamulabako
n'amugamba nti abakadde tebaasiimye bangambye bwe nagenzeeyo ne bangamba nti omuwala wa ggwanga ki
nti Musoga oh my god
ne bagamba fe omusayi gwaffe toguyingiza mu Basoga
togeza kuleta wano teweta ntala batalima manya Basoga bagamba nyo
Basoga balima
enjala yegwe wamwe obusanyi webugwe wamwe
Abasoga bobo yagala omukazi gwogenda okuteeka mu nnimiro nonya Musoga
naye ate enjala tevaawo Busoga kicyaka
Musoga nene erikunukiriza abantu miliyoni 15
gamba iwamwe
Uganda tuli mu miliyoni ana no Uganda tuli mu miliyoni ana
naye nga wabo tunulidde enjala leti esinga Busoga
esinga ekyolimbye oba owulira gye bayita Eastern Eastern erina erina bwe tugamba Eastern erina ne gye bayita Moloto n'ogenda eri wansi eri gye bayita Soloti eyo we waagwa enjala Busoga region enjala mani yane amye
banange wabeere wanyamba wabeere wampeereza ku message asoma amawulire wano in fact nenene gye buvuddeko wiki ng'emu Busoga
Busoga ki
kamuli
bitu na nyo Busoga ye mukono
Busoga mkono eliyo mguni
yali Busoga that is Busoga region buyukwe buyukwe
that is neda tuna nikakutwesi bako
jinje eri muchi manya gundi eri muchi
ewa
owen follows them
ate chidieri kakati buyo yogera ku mkono mkono mulese na nogera eyo tuveyo na ye nga bambi goe nechizibwe cha kutuka ko 2017 bambi zera bile focusinge ku 2018 nchitu ufurange nchatu bulo kwe ya bile njale ya gwe Busoga
ndo za tufokasinge nga ebya wandiki wabyogera ku mchalo bamuyita Ruth Ruth yafokasinga Naomi yali amanyi biwedde
era nga bambi esubi liweddeyo
yali amanyi biwedde anda na indozo yo obudde bwa febugenze tujja ko mautu mwogereko tujja ko enyu tujja kujja ntunyumiye ko kuluso tunyumiye ko omuwalawe ono yali abali yali mwalawe yafumbirwa mutabani we yali yafa bali omulala bamuita opa omulalanga bamuita Ruth kati ono naume yali nyazala nyazala ono bava mu kibuga kya Besereke mu Yuda ne bajja olw'okuba enjala yali egudde anti gweyogedde ku njala enjala yali egudde mu kibuga ekyo ne basalawo okunoonya obudamu
bambi ne basenguka bagye Buganda
nga abantu era naffe bwe tutambula n'abali ku mawanga n'abamu abaddukano mu biseera bya Amini waliwo omukyala ali Canada eyo yava wano mu 1900 mukazi nno mukulu yava wano mu 1980 ndoza 81 yali juza ngama anti kale ya aine bigambi yale ayogera some sort of siku koli mana yenga abantu obukulembeze buno ingeri jebu isamu abantu ya wanga ngusibwa mbitunu vya kanda na yo mulimo wane wali mulimo gena maso gwe kanisa ne mulimo gwe kanisa ne dwaliro so ngana abantu eva wanga nguzibwa na yaba wanga nguzibwa lwanjala abalala antalo abalala bukulembeze bukyamu oba buli mbuyinza obuyinza bwe twayogeddeko kati nono Elimeleki in fact bamwita Elimeleki tugenda kujja ntu munyumiye ko ndoza tuna munyumyako ekiro obecha
tujja kubera lwa
Elimeleki omanyi bwe tusaga olusi twagala twogeddeko ne Bible Elimeleki yakwata mukazi we n'abaana baabwaba mwali mu Kilioni ne Maloni amanyo gawulira ago
Kilioni
kiri ne Malu
Marioni ndo
bali balenzi Marioni baba bawala ne bagamba nti owaye tugende tukoleki ne bagenda mu nsi ya Moabu eri Moabites era bana abalinzi Kilioni ne Maroni bawasa bakazi ba Moabu okwali opa nani ne
Ruthi
okiwuliriza kati bwe atuuka mu nsi eno gye baddukidde okufuna obuddamu okufuna ekyebalya you know enjala eri yali egudde bwe atuukayo omusajja naume omusajja n'afa abaana teguli gutyo n'abaana b'abalenzi abiri ne bakola ki
omanyi abasajja enjala ebaluma nnyo bafa mangu
nabo ne bakola ki
ne bakutuka
ne bafa gye baali baddukidde kati ate ebyo nga bibaddewo bagenda nauma agenda okuwulira nti gye mwava ate bali badduza ebintu byatereera ebintu byakyuka emmere eno gyeri ate ng'eno babonaabona
baba
nga naume
tekitegeeza nti gyoddukidde bijja kuba bulungi
nga naume alina okwekwatakwata mu buswavu obw'ekitalo
ataddeyo
kati ng'ate zino empegero olwedde weeziri alaba ekizibu eky'enjawulo mwe nze ngende waffe mwe muli baakuno saagala kubalaba nga mungoberera kubanga kakati nze nafiirwa ebirowoozo olw'endowooza tugenda kuba tuzze kwogera ku ndowooza
amina
olw'endowooza emaze okutalaga mbwe takyalinayo ssuubi kubanga wuliriza omwami afudde n'abagamba no mbagamba kakati mwe mulowooza nze ngenda kufunayo omusajja anzaalemu abaana baleke baba waffe
banaabawasaakuwaki
muneesibako
mama nyabo
mugende tewakyaliwo kitugatta naye olugendo olwo lwe lwaleetera naume okufuna bwe twandiise obwannaabakyala naye butya kubanga olredi ono naume baali bamanyiganye ne Bowa yali Bowazi kati ate Bowazi atwala Ruth kyokka nga Ruth naume amuyita mama
mukamwana
nyazaala
anti oli mukamwana ono nyaza
okigera kati olabe ebitiibwa naume byatuukamu
kituufu
naye obwongo bwali butalazi nga bagambe si kyayina kalungi kati
kanvamu
mundeke munveeko mugene oli opa ye yamuwerawo kiisi n'agamba waayi sijja kweyowaayikyayogeraanze ngenze
baba
okigera so twagala okyuse endowooza yonnaku olwaleero twagala weerabira ebikadde olowooze bulungi bantu balowoozeeko bulungi nkugambye ebyamagero bigenda okubaluka guno omwaka twagutandikidde mu giya twagutandika tusaba twaguyingira even before enkomerero y'omwaka nga tukkiriza Katonda okuleeta enjukajuka n'atusuubiza nti amaze okukyala mwe batanabakukyalira nammwe akyala kati bino bikutereza buteleza endowooza yokubeera set for the miracle. Eberenge sumuluddwa nga teina kachicha. Ebirowoozo byonga biri soba nga mind yo telina teina bichamu teina bichafu mulinye lyamu kama mfe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abantu bano njagala obasabire sala tulioke tuve ku mpeo ateda tujja kubanga tudda okwongera okuttaanya watebwe tuceekeddwa okukyusa endowooza zaffe mu mwaka guno ogwa 2018 tusobole okuwangula mulinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo.
Omulungi ssebo Katonda atagawo Katonda abeera emirembe gyonna, tukusinza tukugulumiza tukusaamu ekitiibwa tukuwebaza Ayi Kabaka wa Bakabaka Katonda, atuwadde ebirungi atusanyusiza otukoze obulungi obutagambika taata. Obaddewo ku lwaffe Ayi Katonda waffe, totulekeredde Ayi Katonda wange ebyawandiikibwa nebiryoka bituukirirwa muffe Ayi Kabaka wa Bakabaka. Kitanga ayinza byonna n'onakola ero tuwulidde ekigambo kyo Bayibuli etugamba bulungi nnyo, ayina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Mazima ddala tuwulidde ddala kikyo twagaza Ayi Kabaka wa Bakabaka. Kati nno Kabaka wa Bakabaka tusaba amaanyi, tusaba Ayi Katonda wange otuwe ekisa ekisingayo Ayi Kabaka wa Bakabaka okukola ebyo by'oyagala byonna bye tuwulidde tubiteeke mu nkola. Taata longoosa obulongo bwaffe, taata kyuse badde biganye muffe Ayi Kabaka wa Bakabaka. Taata buli kino mu awulidde onaku olwaleero taata ng'abadde yeesisiggereza, ng'abadde bikyamusubye, ng'abadde bikyamukutte, ng'abadde bikyaganya Ayi Katonda wange olunaku olwo yene saawa okole yene saawa omulage Ayi Kabaka wa Bakabaka. Taata totuwaayo eri obusungu bwo Ayi Katonda wange bwe tuwulidde, tetwagala bulo zaako, tetwagala bukwatako Ayi Kabaka wa Bakabaka. Ne tusaba kuweebwa, tusaba kubeerwa Ayi Kabaka wa Bakabaka. Tuwe Ayi Katonda wange Ayi Kabaka wa Bakabaka naffe tunasobola okuwabala mu linnya era Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi. Taata Kabaka wa Bakabaka tukowola ekisaakyo, tukowola amaanyi go olunaku olwaleero taata, buli abadde akunoonya, buli abadde akulindiridde mu bizinesi ye Ayi Katonda wange, mu makage Ayi Kabaka wa Bakabaka taata Katonda wange bakulindiridde. Wana ba kulindi Ayi Katonda wange, abakwetaga waka, abakwetaga ku mirimu, abakwetaga Ayi Katonda wange. Wana we bakulindiridde taata basisinkana onakola ero bakolera ebikulero eby'amaanyi muli nyera Yesu mwana wa Katonda omulungi. Taata sumula ebituli eby'eggulu muli nyera Yesu mwana wa Katonda omulungi. Tukowola omukisago Ayi Katonda wange, ogufa ku makya ne gutuuka akawungeezi taata guligwe watusuubiza, ogwa bajjajjaffe Ibrahima, Isaaka ne Yakobo. Taata onakoleka tubeere omukisa, bye tukwatako kyonna kiraba omukisa, buli wabanagenda nga onaabeera omukisa, bafuula omukisa mawanga, bafuula omukisa musizi balimu taata makage waabwe, taata mu famire ze waabwe. Taata Katonda wange wonawe bali bafulirewo omukisa onaku olwaleero muli nyera Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi. Tukwebaza Ayi Kabaka wa Bakabaka, we Katonda atukubidde abalabe, we Katonda atuviiriddeyo, we Katonda atulaze ekisa. Taata Katonda wange teriva tukukkiriza olunaku olwaleero gye gwe Katonda atukolera. Taata olwaleero tukyusize endowooza zaffe, tufokasinze ku gwe Ayi Katonda wange, tutunuulidde gwe Katonda akola ebikulu, kubanga gwe Katonda yatandika omulimu omulungi mu ffe. Taata ye gwe Katonda agutuukiriza olunaku olwaleero, sobo tuukiriza omulimu gwe wakola mu ffe muli nyera Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi. Nkwebaziza Ayi Kabaka wa Bakabaka, kubanga okyusa abaana bo, taata okyusa magenda gaabwe, taata okyusa byonna ebyabaddemu Ayi Katonda wange, amannya gaabwe gonna ogakyusa Ayi Kabaka wa Bakabaka. Abadde basekera olunaku olwaleero banaabeera bawanguzi muli nyera Yesu. Taata abadde bakaaba olunaku olwaleero banaasekebwa ensoko muli nyera Yesu. Taata gwe Katonda yakyusa ebyaloofe, taata ntukyusa ebyomukyalo oyo, kyusa ebyomwami oyo muli nyera Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi. Nkwebaziza Ayi Kabaka wa Bakabaka, byonna mbisabye nga mpita muli nyera Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi. Amina era amina.
Katonda Alfa batuwagalire nnyo, leka tubasabe batuweere ku ssente abasobola, abanaasobola essimu yaffe eri 0752053408 tubeeko bye tugenda maaso nga tuhandolinga naddala mwezi gwaffe n'omwaka gwaffe guno omupya ogutandise eri ebyetaago byonna bye tugezaako okusisinkana n'okumiitinga.
Era tulina n'okutuusa emmotoka yaffe
eyo projekiti yaffe
egenda maaso,
eyo projekiti yaffe ekyagendera ddala maaso. Omanyi waliwo ebimu bye tutasobola kunnyonnyola ku rediyo oluusi nammwe ne mutategeera bulungi, naye kontakiti yaffe eyo bwe tugikuwa osobola okutuluikinga. Tuyina missions nyingi ze tugendamu naye ne weesanga nti we must pay very expensive to hire ebyeiko tubeere nga tusobola okwevuga, kubanga ebiseera ebisinga tupangisa ku bantu emmotoka ffe bennyini ne twevuga. Muntu okuwa emmotoka oleme kubeera n'expense ndala ate abaweereddemu omuntu, kati oluusi omuntu abawa emmotoka abeesize okugenda emmotoka mumale naye ewiiki oba mumale naye olunaku omumale, so ebyo byonna byonna twagala bivaamu. Ate nga ebifo bye tugendamu amazima gali bwe gati,
tuba tuetage motoka newe tuba tuchaziza abagenyi abajja kuno imotoka ebeerawo
ne oba gwenyi
in fact ne oba gwenyi ngoze ugamba na imuna nyamba ko byendambula nga tujja tuteka mbotesi wano mafuta nga kumanga nze ebiseera byembadde byo boba olumu nali nakoma huko olumu nga nnaje ngenze ku kisaawa awo naye arrangements nakoma we mirundi nge esatu ku kisaawa awo arrangements ze mirundi ebiri banga banchima naye waliwo arrangement y'omulundi ogumina sayagala nnyo okubazalinga bantu naki naye mbanga nina okuhayalinga akamoto kwa kanja ku kisaawa okundeeta in fact nenda banti it would be even less costing bumbanga muina emotoka ngekitongole kubanga ate abagenyi betuleta tuchazezana abave Tanzania abava Nigeria waliyo mukwano gafigo twachimawo ngava mu Sweden waliyo bwetwaina mission ziwano baganda bafive twachimanga bava mu Tulsa, Oklahoma then waliwo juzi wano gotwagenze na imoyo gotwachimira twamuzezayo ngava mu America naye olaba anti ne motoka yinyine nakoze twaina okumala moyo tugende motoka ange tuddeyo yoke tukomewo nayo nebintu jukira tuba tugenze nebintu then ngane team ne convenience then bo mtu ukeyo kuchalo muino okutambula ebyalo emotoka katingeye moyo tezili iyo era omusajja oli mukama yamukwatako ali mu operation wese creation omwami oyo kubanga abadde mulokole ekiseera ekiwera natuwe motoka ye yatuvuga okutwambusa ensozi okutukomyawo okututambuza okutuza wali then you know naye mukugenda era twapangisa motoka nisoka nze nituvuga netukomawo netujidiza mwenyiniyo ate netumana netuli nya netuddayo nga team already twamaze dojitwala ebintu bwebyo twagala biveewo mwaguno yensonga lwaki twatandika project yaffe eyogulira ekyongole kino emotoka kyonna kyekitwala Katonda agenda kisobozesa emotoka eno tugifune naye tubadde tukusaba otufunire ku ssente bwobanga osobodde ezisobola okutuyambako okusasula ebimu ku bintu byetuli mu kuddukanya wano omuli intaneti omuli bintu by'amasannyalaze n'ebirala misoso mingi bwe gityo essimu yaffe ye 0732-053-08 akumoyo atakuumira mpeera tubaagala nnyo era ekitegeeza ntubaagala ze sala ze tubawa buli lunaku oba tuli kumpewo oba tetuli kumpewo kitegeereza ddala nti tubaaga tuyinza okuba nti tulina nnyo kinene kye tubawa naye n'obudde bwe tuteekayo okujjana twogere ebigambo ffe n'ebituzimba otegeera nti gwe mukwano gwe tulina gy'oli singa si lwa mukwano singa naffe tetujjana ku mpewo n'olwekyo naawe twagala kugamba bw'obeera eyo togamba kasita bansabira nabo ffe tuyinza okuba tukusabira nga naye naawe musaala z'otuteekamu n'ogamba mukama abawe omukisa mukama naffe twesabira naye okusinga ennyo twagala amaanyi gali mu kusabira balla naawe Katonda n'alyoka akola ku bibyo so nga tusaba eno naawe ngo usaba mugamba nti mukama abayambe mukama abasitule mukama abagabirire mukama agulewo enzigi mukama aleete ba volunteers mukama aleete ba sponsors baleete ba funders mukama akulaakulanye omulimu ogwo ogenda maaso mukama abawe omukisa n'ebulamu obuli individu abusitula abuyambe ye esala ng'ozisindika nga naffe tusindika mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo ebintu biterera omwaka guno ebintu bikyuka ebintu bibeerawo mubeere bulungi mwerabe.